Watu wengi wamesema hatuwezi life imekuwa tough, ni ngumu, gharama imepanda, siasa unga, sukari ngatama, trick kila siku blanda, history tunakataa, hapa tu ni kujibamba. I know it's looking bad, but please don't be so sad, you know how it's a last, so get up and dance, it could be worse, so why the first, you know how it's a last.
Jua ulikotoka na pia unakoenda, heshimu wenzi na Mola, washo unawapenda. Wase wakileta noma, we cheka tu, na ukilemewa
usinune katika tu.
I know it's looking bad, but please don't be so sad, you know how it can last, get up and dance, it could be worse, so why the fuss, you know how it can last, so get up and dance.
Mapeka.
Tupumbao kama mshamba.
Cheza opi kama ngoso.